studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidi be janwale modon eden goni e bete altinere noko e joy lewru me hitande 2020 yamde jena yabere ke silimaji jenay Ousmane Niall buddo kabaruji do Mamadou Keita te boggi jande to sakirabe on kumbitata wiide himbe di don kedde ke ko yaata chapande jeegom barmi asawere yabbinade batte kasaraji layido bamako do o nyaloma julde Ramadan protection civil bamako holti wiide ngadi noto goji chapande jeddi e goole capitangal julde nde alislam mali fu julayle nyaloma goto yogabe juli asawere yogadu alan o woni ko julle noga e joyi lewru me nyaloma cubanado afrika hika wala fu golle ngadado le yambingol o nyaloma do mali do wala do fu sisli cubado sabe nyaw coronavirus e wi horebe gollede misael yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedade studio tamani kala do gondo li mali fu e mangal mudon yimbe di don keddi ko yaata chapande jeegum barmi dum on ko hollita ko wadi batte kasaraaji laayido bamako do asawere jabbene de nyaloma julde Ramadan e wi horebe suudu docteur hopital Gabriel Touré direction regional protection civil bamako holti wi de donno goji jabbitedi buri sabimbinde di kasaraaji letna colonel Adama Jattiki jara ndarti e jamare de teddina sariyaaji laawi kede ko wi Maliki Diallo do faccitango alisisi
yaltugol chapan jeddi e go'o mi ngadi le hakkune yaltugol amen chapan jeddi e go'o di accident ngaji fa heewi ngadi do beddaaji ana hen ko heewi hakkune accident ngaji di fu atawa moto ngaji Jakarta na moto ngaji jogi di koyde tati goto mayde o donno moto koyde tati moto mako hippanike hore mum tagal dum o yawti dum hollata wiide o teddinaayi sharia ngaji gondi do laawide mo doganno sanne mi de kala hala julde julde ana haane wadiraade no mojjiri teddina sharia gondi do beddaaji di jaaren sesse borno den kaski ngatene hakkile yimbe tacci tobe la video wakati fu
juldande julama le cagide yonterende alislam yogabe juli asawere yogadu alam woni ko juli nde wadi le wattu mo nyaw coronavirus wodi le leedi meden di le mudun docteur en collectivité de sariaji bamadi fa nyaw o sakke don nyaw coronavirus o sakke den no le teddi o nyaw ko teddi sariaji bamadi teddina ka le misideji kewde le leedi meden di fa bi dure den fam keden alisisi
le cercle banamba region kulikoroto alsame en fahe wadi julde korka asawere bettine hono nokul fahe wule leendi ngako dun tawafu commune ngaji boron tuba koro tuba kura alsame en yogabe julde mu en korka alan kenya wadi le ngallura seguto julde ne wadire no mojjiri le wi yimbe jodi be tobe nga horebe darani be wargol dabaji le lamu seguto holliti mette mu mawdo sabi yibe debe sappo tan wodi ngarbe nangule talkuruji jamirobe warde dabaji ko woni bangal nyaw coronavirus o yimbe jodi be le nokule non sikasu yoroso ansongo fayotade mopti holliti wiide juldeji le misideji di wadama le rafi teddingol dabereji bamadi bangal sakkar nyaw covid-19 du e kabaru kabudo hore dunki e andanbe challan
do bamako do galleji di ngala bawde juli le tidalla himbe hewbe wombe di galleji kolliti wiide kebi tidalla bangal ko nyama na kebi tidalla ko na sodinde suka mupen kadle koldal kede ko be bi muda isufu may gadon himbe bamako yogabe do faccitango alisisi
seli reddo dum
bilen gondi e kulol hitane hikkani fay hedde ame ko min nyaama nyaaloma julde anatiidi ngala kalsi ko min baawi somoraali korka ka dule o do tidala modo min gadi jon suudo amason ronde ana burani men hitane hik sabi hikka fay mudum min joga sako min choda ko min nyaama na min choda kadule ko min baawi bornude sukaabe ame nyaaloma julde ni homo fu ana wondi ikure tidalla le leendi julde hitane hikkane wadi de wakkati tidan do min sanne fay so wana nyaaw coronavirus korka ka wari beedi ke dum ko dum woni fu gite yimbe fu hore galle suppi
le chef de la famille
julde e weltareji sukabe hika park national mali jama diranay dun sanne fa yottu dubi jabbede de e wi horebe onku nyaw covid-19 o sabe bini dum be ko ndokki tajaral wiide dabareji chakkardi dabareji sakugol nyaw o bamal do mabbe don fa be duren fam kedden alisisi
le wakati julde ne nokku mbiyetedo park national du mali mbide mbawi taykade dabereji yogaji bamadi bangal sakkar nyaw mbiyetedo covid-19 kaaki lotirtedo juude ndiya sabune njeyobe misorowo chudde tay ko hinere ana wawi taykere nokkul le fu le odo nokku samuel sidibe won dabereji di mbamidi gotel mum wonni bande wulare chaldi himbe wajin binde bornogol maske juinde kaaki lotirtedo juude ndiya sabune nokkul faahimi min juinde dabereji goddi damgal to bangal sakkaje geedi nyawo min gollidi e doktoro e andande kabaru nyawo bibe min boddon tirgol yimbe anatiidi sanne sarab yogabe ka holliti weltore mawnde bangal dabereji bamaadi fami chakko nyaaw biyetedo covid 19 ga ko dun tawa fu be kolliti wiide choggu musorowo chuddo hinere ko anatiidi sanne dun woni ko sedani me sara suka goto mo yida inde mo haale be nardi min kinami chooda maski min jidaano arande ga weltore ana wayino yede gite suka be chagal ko be borni maski ngaydi choggu anatiidi sanne jeyobe yogabe ka holliti wiide client 1 wargol mu ana fandi sanne sababu nyaaw coronavirus nga be kolliti wiide e be jogi jikke waytagol golleji di le nyalomaji ngarodi dun won ko odo suka debbo jeyo mo yida inde mo haale kanyidu sedanimi lumo wala kase miden pawondiri juude amen domde yide jangu so tawi won ko min bayi wadde ila nyaaw o yale lendi nokulde fuko uddan micintina wiide nyaaw coronavirus o lati sababu wargol yimbe no fandiri nokul fa heewi to fijoji way wadede pamako do
leende julde ramadan concert fu wadai do mali do hikka sabe nyaaw coronavirus o kabaru tori sanne artist en yimobe e horsinimbe dum ben fabi dure da fam kedden Umar Waygelo Aminata Dial
joni woni arande julde leedi meden di kambe jimobe tawe nokkule mawde fu uddama nokkule do yambereji watta kanko Iba Wano mo hanno yade stade 26 mars keddemo
on va annuler tous les
mingadan yewtereji sabi nyo coronavirus o ana wondi e wadde bonande e leedi adnarndu wana do mali do tan Etats-Unis France kany e region ngaji goddi mi anniaki wadde fe hunde joni sabi mi baba wadde concert ngaji sabi nyo coronavirus o hawrintingol yimbe hana wadede wakati jodi mo na dun kam midon jidi golleji amin di puddita no yawire
tele tututu
kambe yimbe len jibe yambereji di homo fana wonde yaltinde do hen latti
saga ne
hitani fu julle de ana wadde non gasiri ka hitani hikade min bawata weltade sabe nyaw covid 19 homo fu wadan julle sudu mu en minan kam min jahan jamma bazangaji kany e yewtereji goddi kertade
farde o do nyaw coronavirus timmude leedi meden di ko heewi yambereji di ka fu dariki
sakirabe fabe duron famdi kabaruji fo mba hebude di dustati whatsapp numéro 76 78 51 oromba ino dudu mbudu on itata do o numéro via mo 37 321. Kabaru nyaw coronavirus alankenyen himbe sappo e joyen woni be nangi nogo etaton wonno hebbe santenede didon woni heddibe e makko do mali do di kabaruji nen be himbe nanga be nyaw o hewti be on fu holita mi yade dum wadi tumbutu kanyi e do bamako do e wi docteur en e wi kanan ko be docteur en wattu gilla ko nati le leedi meden di warda nyalomo gonde handen do holita mi yade himbe o nangi yo ujinere e chapande etaton himbe chapande jago e joyen woni heddibe makko santanabe do be nangi santanabe e temere joyen e chapande jeno e joyo fabidore ne famu kedden nafa handen Umar Waygelo Aminata Dial e Mamadou Samaseko
Studio Tamani
hejame ngomi noddirdo acci covid anni holitindi wi nyaloma handen o jamar ner wonde wadde imadaraji fa fewte o do nyaw ilo bangi leeliti meden di ko nayri bangal sukabe fa no gonde mojjinde ko be noddirta gel hydroalcoolique ko wattu jonde do fedde sukabe noddiri gene agissant contre la covid e be gondi e hokkude jamar wonde do pomako do hakkilaji lobbi faabe jayol hono o do nyaw hani sakirede le majjundu be biyebe kaaja yimbe le jogibe yelaji lobbi tino paabobe fa keben famtar kedden Ousmane Niali Bouli
yodum bale sappo e jagon sugabe jokolbe jangobe jande dow dorube pharmacie e docteur yaako be dentube le fedde de joini le lewru avril yabbe nundu mo inindiyam hydroalcoolique fanda mudo e wiba be dow habugol e nyaw o Alhassane Koulibaly wa e fedde de
ni mo ini litri ngaji temdere solution hydroalcoolique kalis amen minen hore amen ni mo ini litri ngaji chapantati de arande de gollobe CCRF commune 4 tay won sodunobe dun hono yilotobe sana ciotabe anan jogi kany e de lumuji ni e commune 3 wa ndokitire de yogaje la fiya bugu hamdallay kany e bamako kura
si bamako kura
hande be sukabe hakilaji lobbi woni ko jogi ka sabi ngala bawde golleji mabbe ko dari dun ko Alhassane Koulibaly holiti wide
pour le moment
wakati joni o golle o ana dai sabe min ngala jawdi ko min goldira min kawrindina no kalisi de arale dem min puddi gollangal wakati joni o dum fudum darik anni o ka an don no wada no dango faade e yimbe jogi be bawde kanyi be anniyeji lobbi ballamin bangal jawdi fami eta gollanga
initiative
tagal mo ingol gel hydroalcoolique e sukab jokolbe ndukkido himbe ko yata masnga chapande joyi
to
wasa to yidara no wonti e wadde ton wattu jono fa pammina jamaare de honno nyaw coronavirus o wori yimbe wonbe li fedde no ditta albarka wonti e wadde dido imadraji do to gorgal fedde no ditta ni wilde fondation ko nayri bangal tiagal leedi ndi won kaye en wondube wiide aspirnan sawra nyaw coronavirus be bi hidu dum fuddi leedi Italy ndi wakande dido leedi noddande be kolitiwido odo kabaru wana gonga wattu jono en kettinto lando ngol kanko professeur akori agarisa o wara o jabo dun
ele kabaru nyawuji fuf wattu wadal nyaw o hebal sembe sanne mango o buyturto sembe tama odo nyaw o na heddoro sembe on kay e anda tafu nyaw keso mo gondi haybudi e bedora de fam denna holtino on tan wiidi wakkat jono kay ngawta fi jabaade guldo landul
do kaddetene kabaruji meden jowidi do coronavirus en jidan jango so lando jabi le odo wattu goto ka holitindi wi jamarde tinno rento selo ko buccindirta wakkati furu yalla odo nyaw ana sakke
Around Africa nde yambinan hande noga e joy lewru mendu yitimo wuri debbe sappo e njaddobo mojingul fedde Union Africaine hikka yambere wala fu ngattene do mali do wala du fu sisidi bama do dun woni ko horebe Union Africaine le Mali e le Sahel ngel do ni mi Sahel ko collectivité fu e tawede nyaloma ko okay golle wala ka njoddi won le Mali fu e mangal mudun cour constitutionnel yabini alkamisar yabine de sariyaji kesi soudu assemblée nationale Mali ko kaabe ngaddi kedde do sariyawol article 44 ngoli sariyawol holiti wiide député ngaddo ko wala e sariya fu jukkete do hadde do hawrude e batuji suudu sariya dun cour constitutionnel darti e mabbe be kollita adadu hakke jukugol do hatta assemblée an hani jodade batu kasen fa yewte ngol sariyawol obe kani o ma hani wadde talataare de do bamako do
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe.
Sakirabe do kaduden e di kabaruji ka pati jeggiton tewton faamu fa hande e kabaru nyaw coronavirus o tabo don du ko dogotoro en bi on fa dento den e nyaw coronavirus o wassalam